No kuba lapha kukhonza kangenani futhi manje ngaphambi komlayezo nje nginomngani wami omuhle lapha emsamo kulokhu kuhlwa uDokotela Liveli ovele ebandleni iFirst Baptist eLima Ohio ube ngomunye wabaxhasi ngezimali bami emhlanganweni waseLima. Ngambuza ngiza ngehla kulokhu kuhlwa ukuba bengasho izwi nje ebandleni mhlawumbe eliphathelene nomhlangano waseLima okomzuzwano olandelayo noma emibili. Futhi ngiyajabula ukwethula kini kulokhu kuhlwa uDokotela Liveli, omunye umbaptisti onomoya ongcwele. Amen. Unkulunkulu akubusise mfowethu Veli nawe. Lokho bekungokuhle kuqinile kumfundiso yeBaptist bekungesiko na. Awu, siyajabula ukuba nomfowethu Veli kanye nathi. Futhi ngokwempela iminyango ivulekele yena ukuba phinde abuye futhi asivakashele noma ngasiphi isikhathi anazo. Futhi manje kulokhu kuhlwa kusasebusuku ukumbelwa kwenkosi uJesu ngesonto kuseni inkosi yehora lesithupha nqo yokuphuma kwelanga. Futhi ngiyakholwa ukuthi umfowethu umemezele ingxenye eqhubekayo yenkonzo. Manje asikhuleke umzuzwana nje. Nkosi ebusisiwe, izwi lakho liqiniso futhi siyabonga ngendoda eliphathayo ngokungesabi besalinikeza ngaphandle kubantu. And as we open up the Bible, futhi sisavula iBhayibheli kulokhu kuhlwa noma sisapheka amakhasa noma kuthi umoya ongcwele obusisiwe uze futhi uvule izwi lokuqonda kithi ngoJesu Kristu siyakucela. Amen.
This great night that we are celebrating,
lobo busuku obukhulu esibugubhayo bokubethelwa kwenkosi yethu ebusisiwe, ngifisa kufunda kulokhu kuhlwa kuvela ezindebeni zakhe uqobo eziligugu, amazwi awalobe encwadini yakhe uMathewu ongcwele isahluko sesine nevesi lamashumi amane nesikhombisa namashumi amane nesishiyagalombili. Sifunda lokhu:
and if you salute your brethren only, what do you more?
Futhi uma nibingelela abafo wenu bodwa, nenza lukhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? Kodwa manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele.
And tonight we gave out.
Futhi kulokhu kuhlwa sinikeze ukuthi sizokhuluma ngezifundo sokuphelela. Manje lokho kubukeka njengendikimba engejwayelekile ngempela kuyithatha okubusuku bokubethelwa kwenkosi yethu. Kodwa namuhla mhlawumbe benilalela emsakazweni futhi nezwe imilayezo ehlukene nezithunywa ukuthi balethula kanjani lolo suku olukhulu olubi ngesikhathi inkosi yethu yafela izono zezwe.
So I have chosen tonight to go.
Ngakho ngikethe kuloku kuhlwa ukuzongeza ngendlela ehlukile ukufika kukho. Ngakho kuzoba okuhlukile kancane futhi kungahle kunihlumelelise kancane futhi kwangathi umoya ongcwele obusisiwe uphefumulele yizwi manje sizenza umzamo wokuliletha.
God requires perfection. We want to bear that in mind.
Ngunkulu udinga ukuphelela, sifuna ukubeka lokho engqondweni ukuthi akukho lutho nje okuyingxenye okungayo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kufanele kuphelele ukukhonza kwethu yonke into.
In the Garden of Eden, God had Adam and Eve in the garden.
Manje ezimini yase-Edeni uNkulunkulu wayeno Adamu no-Eva ensimini futhi bona futhi bephula imithetho kaNkulunkulu ngokona ukungalaleli. Futhi uma kuphambuka kuza ukungalaleli ngokuphambuka emthethweni. Futhi umthetho kaNkulunkulu yena engongcwele nje ubungcwele obungaphingiwe. Ngakho-ke akukho bala lokungabi ngcwele lingake lime ebukhoneni bakhe. Ngakho uma isono seze ezweni ngokuphambuka, ngakho isono sifanele sisetshenzwe ngaphambi kokuthi isoni singake size sime ebukhoneni kukaNkulunkulu.
If there is no law, then there is no justice. But
Manje uma kungena umthetho khona ke akunabulungiswa kepha umthetho wawudinga noma ubulungiswa budinga umthetho nomthetho uma usetshenziswa uveza ubulungiswa.
Now by the law no flesh is saved.
Manje kumthetho akukho nyama esindiswayo, manje umthetho ungeke usisindise. Umthetho wawuyinto nje yokuzifaka ejele kodwa awunamandla okuhlenga. Umthetho wasikhombisa kuphela ukuthi siyizoni futhi wasiladla. Umthetho wenza lokho ukuletha ukulahlwa noma ukukhombisa ukuthi iphutha lakho likuphi. Ngakho umthetho kuwo uqobo ungeke wasindisa, bewungashushisa kuphela.
And God being holy and just, he had to have a prosecution.
uNkulunkulu engongcwele nonobulungiswa wayefanele abe nokushushisa, wayefanele ashushise isoni ngoba zaseqe imingcele yomuza futhi zaba izakhamuzi esiyisephula mthetho. Ngakho ke kufanele kusetshenziswane naso.
And every law has a penalty for
futhi wonke umthetho unezijeziso ngokuba izijeziso sokwephula umthetho kaNkulunkulu ngokufa. Futhi zazifanele kuveza ukufa ekuphileni ohlangeni lwesintu. Futhi bonke abohlanga lwesintu ungaphansi kwezijeziso salo mthetho.
Now, when Adam and Eve had sinned,
manje ngenkathi uAdamu noEva sebonile akungekho ndlela, kungekho elinye ikhambi ukuthi babengake bame ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi ngaphandle kokuthi lesi sono kusetshenziswane naso. Futhi akekho umuntu ongenza isono sanoma iluphi uhlobo. Akunendaba ukuthi sincane kanjani noma sikhulu kanjani, leso sono somuntu ngamunye sifanele ukuba kusetshenzwe ngaso ngaphambi kokuba lowo osenzile aze ahambe ebukhoneni bukaNkulunkulu ongcwele. Ngakho ngalokho-ke labo u-Adamu no-Eva sebonile futhi baphambuka emthethweni, babebophezeleke ekufeni, nomthetho wawumele ugcinwe. Ngakho-ke wabeka lonke uhlanga lwesintu ngaphansi kwezijeziso sokufa. Manje uma kuphele singahlala phansi sikhashana manje kucabangeni kwethu futhi sibuke lesi sithombe sikhulu futhi sikhumbule ukuthi wonke umuntu lapha ufakiwe kulokhu.
Every man and woman, child is included.
Yonke indoda nowesifazane, umntwana ufakiwe ezijezisweni zokufa ngokuphambuka kwenhloko yohlanga lwesintu u-Adamu. Ngokuphambuka kwakhe thina zonke sawele kubeni isisulu sesono.
And sin must be dealt with.
Nesono kumele kusetshenziswane naso, futhi ngakho uNkulunkulu ekungabini nasiphetho kwakhe nothando lwakhe olukhulu, umthetho wawungukwehlukanisa isoni kumenzi waso. Ngakho wase eyashabalaliswa, futhi washabalaliswa ngokuphelele, kungebe nandlela kuyo kuba ake abuye ngaphandle kokuthi uma leso sono kwasetshenzwane naso. Futhi kungaba lula kakhulu kukholelwa kushabalalisweni yokuphelele kwesono ekugcineni, ngoba ngokuphelele uhlukaniswe ingunaphakade ebukhoneni bukaNkulunkulu. Manje qabelani lesi sono nokuthi kanjani uNkulunkulu ongonobulungiswa futhi angenze lutho ngaphandle kobulungiswa, ngokuba ungumthombo wabo bonke ubulungiswa. Ngakho angeke kube nalutho lunye angalwenza kodwa ukubeka izijeziso zalokhu kuphambuka. Isijeziso sasingukuva ngoba wathi ngosuku enidla ngalo lapho ngalolo suku niyakufa nokufa.
Now it's a dark picture we have here. But then if we
manje isithombe simnyama sinazo lapha kodwa manje ke uma sibuyela muva ngokuqhubeka kancanyana futhi sithole zona impela izingxenye ezingahlonzeki zikaNkulunkulu iBhayibheli ngokusobala lisitshela ukuthi uNkulunkulu uluthando kodwa nokho uthando ufanele abe nobulungiswa.
So love does not mean just the thing that can be petted and played.
Ngakho uthando lusho ukuthi into nje engambambatha futhi kudlalwe ngayo. Uthando lungubulungiswa bukaNkulunkulu.
Now, when God seen that his children had transgressed his law.
Manje ngathi uNkulunkulu esebonile ukuthi abantwana bakhe baphambukile emthethweni wakhe nokuthi bafanele bafe ukufa. Ngakho ke uthando lubusayo lwangenelela ukwenza indlela. Ngokuba uNkulunkulu wabona ukuthi laba bantwana babemele babe ngoqobo bashabalaliswe ngokuphelele ebukhoneni bakhe, kwakungekho lutho lunye ukuba lwenziwe ngoba babephambuke emthethweni wakhe. Nesijeziso somthetho wakhe kwakungukufa.
And then love of God went out for his subjects.
Kwasekuthi ke uthando lukaNkulunkulu lwaphumela ezikhonzini zakhe futhi uma uthando lobuNkulunkulu luvezwa umusa obusayo ukhiqiza umgomo wothando. NkuNkulunkulu ngokwazi ngaphambili ngesikhathi ethande uhlanga lwakhe kahle kakhulu nokho ngezijeziso wabangela ukufa okwangena esikhundleni ukuba kwenzeke ensimini yaseyideni. Lokho kwakungukuthi wafaka esikhundleni isidalwa esingena kucala iwundla elincane elalingazi sono.
And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner.
Futhi laba isibambiso ukuthi lisebenze nokuthi live esikhundleni sesono esinecala futhi kwakuliwundla elabulawa ukuba libambe impilo yezikhonzi zakhe. Kulelo onke iTestamente elidala banikela ngegazi lamawundlu nezimbuzi, imvu, izinkunzi nezithole ukufa ukume esikhundleni sokunye.
But all in the great economy of God there was
kodwa konke emnothweni omkhulu kaNkulunkulu kwakukhona ngemuva emqondweni wakhe into yangempela ezayo ebizoba khona. Lezo kwakuyizithunzi zento yangempela eyayizokuza. Nento yangempela yayizokuza kwakuyindodana yakhe ezelwe yodwa. Wonke amawundlu afa kwakuyisithunzi kuphela.
And a shadow is only the negative side of an object.
Lesithunzi kuphela uhlangothi negative yento futhi zakhuluma kuphela ngeCalvary ezayo.
Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews.
Manje kwesijombe zalokhu asibhenge emaBhayibhelini ethi encwadini yamaHebheru futhi sicoshe lapho ukuthi uPawulu umpostoli omkhulu ekhuluma ezama ukusehlukanisela lezi zinto esahlukweni seshumi sencwadi yamaHebheru sifunda lokhu.
And I just love the word.
Futhi ngiyalithanda nje izwi, izwi liqiniso, futhi ngiyathanda ukulifunda phambi kwebandla lami, ngoba ngiyazi ukuthi ekwahlulelweni ngiyoma kanye nabo, futhi kumele ngizilande.
So if I bring it from the word.
Ngakho uma ngililethe livele ezwini lapho ke angeke ngibe necala, ngoba yizwi, futhi uNkulunkulu ubophezelekile ezwini lakhe.
We see so much today.
Sibona kuningi namuhla kwabavangeli nokunye lokunye bakhanga sezimilweni. Wo kuyinto eyihlazo.
And we find out in going into churches.
futhi sitshela ukuthi ekuyeni emabandleni siya ebandleni futhi uthola umalusi othize unesithize sincane senze simangalisayo ngaye imizwa ethize emincane uma ungaqapheli ibandla lonke lizothatha lowo moya Uma nje namadlingozi kancane noma ekuhluthuleni ikhanda lakhe noma ukuthize kuncane kwinqaba awu ibandla lonke lizothathisela kulokho futhi sinakho namuhle emabandleni ethu esimanje lapho kungukuzwa nezinto ezincane ezinjengalezo futhi inokudideka kukhulu Kodwa bazalwane bami abathandekayo uma kwake kwaba nesikhathi obekumele sibe ngaso ezwini kunamuhla ngiyabona ngingazonda kuma ekwahluleleni futhi ngazi ukuthi nginokuthize kuncane okuguguqukayo into yesambulo esimangalisayo futhi ngadukisa abantu Ngifuni babe nomoya wami noma isenzo sami kodwa ngifuna babe nomoya kaNkulunkulu ngezi likaNkulunkulu elikhiqiza iqiniso
So on this great occasion tonight I would like to read from God's eternal word
Ngakho kulomcimbi omkhulu kuloko kuzwe ngiyathanda ukufunda ezwini likaNkulunkulu eliphakade manje siyaqonda ukuthi umthetho wabakhona iminyaka eminingi kodwa umthetho awukwazanga ukususa isono
As I've said in the past it was just
Njengoba ngishilo kamuva wawuyindlu yejele nje wawungumsesho omkhulu wakutshela ukuthi wenzeni kodwa wawungenakhambi lokukukhulula wawukufaka esitolo esibonekisa ngemali kuthathwe isibambiso kodwa kwakungekho mhlengi kukukhipha ngawo ukuvalela ijele kuphela ukukwazisa ukuthi wawuyisoni kodwa manje qaphelani kumaHebheru isahluko seshumi sisafunda Ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo ungesiwo umfanekiso wazo uqobo khumbulani wawuyisithunzi sesithombe esiza kuza Isithunzi kuphela sedula ukuthi kunesithombe senze isithunzi isithunzi sezinto ezizayo futhi kungesiso isithombe kuyisona kanye Qabelani, sezinto, umfanekiso wazo uqobo, ungeze waba namandla ngemihlatshelo ebinikelwa njalo njalo ukubenza baphelele labo abasondelayo.
Now, God in the beginning required perfection.
Manje uNkulunkulu ekuqaleni wayedinga kuphelela uJesu ngenkathi efika emhlabeni wathi yibani ngabaphelele njengalokhu uNkulunkulu ezulwini ephelele nomthetho uyisithunzi sezinto ezizayo wawungeke wenze isikhonzi ukuba siphelele niyasithola isithombe na
let's go again so you'll be sure not to miss it God requires perfect holiness.
Manje siya kuko futhi ukuze nibe nesiqiniseko ukuthi alikugeje. UNkulunkulu udinga ubungcwele kuphelele. Akekho ngama emfanekisweni wakhe ebe elechashazana lesono. UJesu wafakaza okufanayo. Wayesethi yibani ngabaphelele njengalokhu uNkulunkulu ezulwini ephelele.
The Bible said that the law could never with its sacrifices
Ngibebele la shukuthi umthetho wawungeke ngemihlatshelo yawo wenze abasondelayo kuba baphelele ngakho ke umthetho wawungeke uphelelise noma yini wawuyinkomba kuphela Ngemihlatshelo eyayenziwa yonke iminyaka wawungeke wenze isikhonzi ukuba siphelele ngakho ke akukho namunye ngaphansi komthetho noma ugcine imithetho noma ngaphansi kwezithunzi ongaba ngophelele Ngokuba iverse lesibili uma kwakungenjalo nga ingaye kwanga ukuba inikelwe na uma ngabe kukhona noma yini engingayenza ukuba ngizenze ngiphelele ebukhoneni bukaNkulunkulu ngakho ke uKristu kwakungamele ukuba ngifele. Uma ngabe kukhona into yini ongayenza lokho bekungafanela noma yini ebukhoneni bukaNkulunkulu khona ke uKristu wafela ize. Akukho kugcina umthetho, akukho imibono emithetho engeyakho, akukho nakunye kobungcwele bakho uqobo. Azikho izinto ongayekela ukuzenza, uyekele ukuqamba amanga, uyekele ukweba, uyekele ukubhema ugwayi, uyekele ukuya emibukisweni yesithombe, usalokhu ulahlekile, akukho okungakwenza. Ukujwa yini amabandla, izinkambizo, imicimbi, imibhabhathizo, izinqubo zebandla, ukufunda kwezivumokholo, ukushiwo kwemikhuleko, zonke lezo zinto zingebe lutho, ulahlekile.
Not one thing can you do in yourself.
Akukho nto ongayenza kuwe uqobo, ngokuba uyisoni esingaphansi kokulahlwa.
No way within yourself or any creed or any
futhi akukhondlela kuwena noma yiziphi izivumokholo noma yini ongayenza noma uyicabange ngawuqobo okungenza into eyodwa efaneleke ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba uyisoli kwasekuqaleni nje.
And the Bible declares that we were all born in sin. Shaped in iniquity, come to the world.
Ipapeli liyasho ukuthi sonke sazalelwe esonweni, sabunjwa ebubini, sifika ezweni sikhuluma amanga. Futhi uNkulunkulu wayengethathe umuntu oyedwa ukuba fele omunye, ngoba ngamunye nje unecala njengomunye. Ebukhoneni bukaNkulunkulu, umbhishobhu mkhulu owazalelwa kulomhlaba, wayenecala naye nje njengezidakwa ezikulu sasebhaleni esiphansi ukubadlula bonke kuleli dolobha, omunye angeke akwazi ukubuyisana nomunye. Ngakho-ke wathatha impilo engelakucala yesilwane, iwundla elincane. Futhi ngaphansi kwethestamente elidala, umthetho wawungukuthi uma indoda eyonile yayiletha iwundlu e-altari. Asithi uma ephambukile kunoma ngabe yimiphi wemiyalo, wayiletha iwundlu futhi alibeke e-altare, abeke izandla zakhe phezu kwewundlu futhi avume izandla zakhe ukuthi ubesephutheni futhi azi ukuthi wayenecala. Le futhi waye umthetho wabiza ukufa futhi waletha iwundlu esikhundleni sakhe futhi ngenkathi umphimbo wesilwane esincane wanqunywa bese liqala ukukhahlela ngezinyawo zalo ezincane futhi likhala. Uma wake walibona iwundlu lihlatshwe yeke ukukhala kulusizi. Umfo mncane bandle zama ukukhala futhi umthambo omkhulu wegazi usentakeni yakho omncane ojuguliwe futhi esakhahlela futhi eqhwisha futhi esanaba aphinde aqhwishe futhi akhale negazi liphuma litsaza ligeza uboya bakho obuncane nezandla zomkhonzi. Futhi njengoba isikhonzi siqonda ngokuphinga, ngokuqamba amanga, ukweba noma ngabe kwakuyini icala lakhe, noma ngisho kucabanga okubi, noma ngabe yini esithunzini esincane, wayenecala ngoba kwakuyimvelo yakhe.
Not maybe by desire, but by nature.
wengumuntu onecala hhayi mhlawumbe ngokufisa kwakhe kodwa ngemvelo wayenecala futhi wayefanele kuqonda ukuthi leli wundla elincane lingena kucala lafa endaweni yakhe futhi wayizwela ubuhlungu into encane kodwa umuntu masike nje iwundlu ekugcineni lifa negazi lewundlu phezu kwezandla zakhe wayehamba suka esakhiweni enezifiso ezifanayo enhlizweni yakhe ayekade enase ekuqaleni ngani na ngoba ukuphila kwakusewundlwini elincane ukuphila kudlala egazini ukuphila kwakho kusegazini lakho siyakwazi lokho
And the life in the blood of the lamb was animal life.
Futhi kuphila kusegazini lewundlu kwakungukuphila kwesilwane. Ngakho ke uma izakhi ezihamba emzimbeni ezincane sezidabukile nokuphila kwaphuma esilwaneni kwakungeke kubuye esikhonzini ngoba isikhonzi sasiyisidalwa esingumuntu.
The blood made a covering But it could not perfectly
Igazi lasibekela kepha lalingeke lenze ukubuyisana ngokuphelele ngoba umuntu washiya isakhiwe nezifiso zifanayo sokona njengoba wayenase kuqaleni
But doing this he was looking forward to a time
Kodwa ukwenza lokhu wayephokophelele zikadini lapho kuyoba khona iwundla liphelele ukuba lifike futhi wakwenza ngomnikelo obushiswa ngoba kwakuyiyona ndlela kuphela yazi ngayo ngakho niyabonge nkathi igazi liphuma lichitheka nokuphila kwaphuma esilwaneni kwakungeke kubuyele kumuntu ngokuba omunye wayeyisilwane omunye wayengumuntu isilwane esingena kucala umuntu onecala kodwa ngelinye ilanga iminyaka ezinkulungwane ezimbili edlule iwundlu likankulunkulu lazalelwa phansi emkhombeni omncane ebhetlehema futhi laholwa njengemva ekuhlatshweni kwayo iminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye yadlula kule ntambama ngehora lesithathu ngqo lafa futhi elingenabala iwundlu elingasoleki likankulunkulu lalekwa esiphambanweni sasekhalvari futhi lafela sonke isoni manje uma isikhonzi size kuleli wundlu ngokukholwa futhi leli uhlobo lwewundlu elehlukile akusile iwundlu elifana namanye akekho umuntu ongeza kuleli wundlu uma unkulunkulu engamdonsanga kuqala niyabona kubusa kukankulunkulu na wo ngiyethemba lokhu kungena kujule manje bukani unkulunkulu wayazi ukuthi wayenevuku lelizwe wayazi ukuthi wayezoba nabantu abazosindiswa nothando lwakhe lwabuka phansi lwasilibona labo abayosindiswa ngakho-ke ngokwazi kaphambili wamisa ngaphambili bandla kuba lihlangane naye ngale lingenasidla nambimbi Funa uNkulunkulu uma dinga ibandla elingenasihla nambimbi wayemele abe nenethize yokuleza libe ngaleyo ndlela wayengeke lidinge ubulungiso bakhe izehlulelo zakhe zazingeke zimenza afune into enjalo kube yayingeke indlela yokukwenza futhi umuntu angeke azenzele khona uyise ehluleki sokugcina unkulunkulu wamenza abone lokho ngomthetho ngabehluleli nangalo lokho itestamente elidala wathumela abaprofethi wathumela indoda elungile futhi bathola ukuthi wonke umuntu wehluleka ngakho unkulunkulu ngomusa wakho obusayo wathumela kusuka eminyangweni yenkazimulo indodana yakhe ezele yodwa ukuzodatha indawo yethu kubulani ukube wayengathi akube ngupapa waseroma oyithethayo wayengekwenza ukube wayethe akube ngubhishobhu omkhulu wasecanterbury ozokwenza wayengekwenza Holy Reverend Father or Bishop Ukuba wayebiza umfana ngomfundisi ongcwele kakhulu noma umbishopu womhlaba wayengekwenza wayezokwaliwa masinyane kakhulu njengoba uJuda Iskariot wayenjalo. Wayengekwenza ngoba wazalelwa esalweni wabunjwa ebubini wafika ezweni ekhuluma amanga futhi edinga ukubuyisana kwasayena.
But there came one from the portals of glory.
Hallelujah! Kodwa nako kufika yedwa vele eminyangweni yenkazimulo. Akekho omunye, kungesiye umuntu, kungesiye umuntu kahle noma umJuda okanye wezizwe. Wayengasikho ngaphansi kukaNkulunkulu Somandla, efihlwe enyameni yomuntu.
He came himself to offer his own blood.
Weza qobani wakhe ukuzonikela ngegazi lakhe uqobo ngoba livelanga ngocansi ucansi lwalungaphathelene ngalutho nakho.
But he overshadowed a virgin.
Kodwa wasibekela intombi into futhi waveza kusuka ingqamuza neni legazi lidalayo yena uqobo ungena kucala.
Then my salvation yours tonight. Does not hinge upon the merit.
Gakho itindiswa yami yakho kuloko kudla ayincike kufanele ngani kwethu qobo incike emsene obusayo vumayo kaNkulunkulu mnini mandla wonke osikhedela kuye.
I could never be perfect.
Impela ngingeke ngaba ngophelele kanjalo nawo awuzaze waba ngophelele futhi asizisho ukuthi singaba phelele kodwa sinelokhu kududuzeka kukodwa ukuthi ukukhola kwethu kulele emhlatshelweni phelele osuvela wemukeliwe.
Then how do we know that we get that? When the worshipper puts
Ngakho sasingani ukuthi sithola lokho na uma isigonzi sibeka izandla zazo ngokukholwa phezu komzimba wenkosi uJesu futhi ezwe ububi besona nokukholodwa kokukhafulelwa ngamatshe ebusweni bakoqobo. Uzokububula kwaseGetsemane ubuhlungu obukhulu baseKhalvari bese yazi ukuthi unecala bese vuma izono zakhe ngendlela eyiyo.
Oh blessed Lord, I am guilty.
Oh, Nkosi ebusisiwe nginecala futhi anginayo yengendlela ngaphandle kokuthi wena ungisize futhi ngokukholwa uyayaleza umoya ongcwele ufikile wase ngiyala ukuba ngize futhi mina manje ngokukholwa ngemukela uJesu njengomsindisi wempilo yami. Loko kuphila kuvela kuye Calvary obizwa ngomoya ongcwele owawufihlwe engqabuzaneni legazi yenkosi uJesu kubuyela esikhonzini bese iyampapathiza ngomoya ongcwele emzimbeni kaKristu futhi usevele wehlulelwe awusadingeki ukuba uzikhathaze ngokwehlulelwa.
As I turn and look at that little crucifix, I realize that that is represents
Ngizothi ngibuka umfanekiso wesibambano mncane ngiqonda lokhu ukuthi umelele umzimba wakhe futhi manje lo mzimba sewuvela wehlulelwe. UNkulunkulu ngeke aphinde wehlulelwe ngobulungiswa futhi ngoba sewuvela wehlulelwe. UNkulunkulu washaya ngezehlulelo zokufa phezu kwalowo mzimba.
And as long as I can find the way.
Futhi inqaba njani sakwazi ukujola indlela yokuzifihla kulowo mzimba ukwehlulela kwakhe kwashayela mina nawe sikhululekile.
Romans 8:1
Ngoba seRoma besishiya galombili elokuqala bathi ngakho kusekho kulahlwa kwaba kuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kepha ngomoya.
No condemnation.
Lakho lapho khona akusekho kulahlwa. Angile ndaba ukuthi kuzani noma kuhambani ufihleka phansi kwegazi.
Again, how do we get into that body?
Futhi singena kanjani kulo mzimba na? Ngoba sekukhona into yokuqala, ishumi nambili, ishumi natatu, bathi ngamoya munye. Uza kanjani umoya na? Ngomhlatshelo, wawuhlezi kuphi umoya na? Phakathi egazini, kungani isilwane sasingakwazi ukubuya na? Kwakuyisilwane. Umoya wesilwane ungeke uze moyeni womuntu futhi wenze utho kuwo ngoba umoya womuntu wawungukuphila kungaphezu kunesilwane kodwa awukho umoya womunye umuntu ongaphinde ubuye uma unomoya wedlozi othize ukukhonza abafile. Kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe weza ukuthi umoya wakhe uqobo ongumoya ophakeme khona ungakwazi kubuya ngesimo sokubhabhathizwa ngomoya ongcwele ezikhonzini ngegazi likaKristu bese umthatha umfake emzimbeni uphephile. Bekusizani, igazi lezinkunzi lezimbuzi lalingakwazi ukusebenza ngokubonakala ukuthi alinamandla. Manje ake siqale kufunda cishe evesini leshumi nambili, kulungile. Igazi lezinkunzi lezimbuzi lalingakwazi ukusebenza kanjalo futhi lalingakwenzi ukubuyisana. Bekani.
But this man, what man?
Kepha yena, muphi umuntu? Umbishopi, qhabo. Upapa, qhabo.
But this man, after he offered one sacrifice for sin,
kepha yena esenikele ngomhlatshelo waba munye ngenxa yesoni ngunaphakade wadlala phakade ngakweso kunene sikaNkulunkulu usalindele izitha zakhe zize zenziwe isinabelo sezinyawo zakhe.
Are you ready?
Nilungele, nililungele izwi na, lelelani lokhu khona ke ngifuna ukuthi nikuvumele kungene kujule phansi, lalelisisani. Ngokuba ngomnikelo munye, hayi unyaka ngonyaka, hayi imvuselelo emva kwemvuselelo, hayi umhlangano emva komhlangano, hayi usuku emva kosuku, kodwa ngomnikelo munye, uPHELELISE, benzile na, wenzile.
By one offering, he has.
Ngomnikelo munye uphelelise lokho kungokudingwa nguNkulunkulu njalo njalo laba abangcwelisiweyo. Nako lapho khona yileyo mpendulo ngokufa kukaKristu, yileyo mpendulo ngeKalvari, yena ngokuphelele ngegazi lakhe qobo wathenga izono zethu futhi waphelelisa ingulo phakade amakholwa akhe.
Therefore in Christ we stand
ngakho ke kuKristu sima singasoleki siphelelisiwe ebukhoneni bukaNkulunkulu somandla. Singabantu abacindezelekile ngokwamathuba ngezimfundiso zethu qobo. Sonke sifundiswe ukuthi kumele sivukele endaweni thizeni, kumele senze into ethize. Qhabo mfowethu, akusiko kwenziwe nguwe, yilokho uNkulunkulu akwenzela khona. Manje sesi uma sesilungisiswe ngokukholwa singabapheleliswe ingulo phakade bukhoneni bukaNkulunkulu. Ngakho uJesu wathi ngakho yibani ngabaphelele, ngakho ke wapheleliswa ingulo phakade uNkulunkulu ngokufa kukaKristu iminyaka engamagula eshumi nesishiyagalolunye eyadlule. Namuhla uphelelise ikholwa lokho alibona ngaphambi kokusekela kwezwe ingulo phakade.
And those who he has called, he has justified.
Futhi labo ababizile ubalungisisile, labo abazi ngaphambili ubabizile, labo ababizile ubalungisisile, labo abalungisisile usevele ubakhazimulisile, uphelelise amakholwa akhe. Manje bhekani, ake sibuyele muva manje evesini lokuqala. Umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungesiwo umfanekiso walezo uqobo, ungeze waba namandla ngemihlatshelo eyayinikelwe iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo osondelayo. Bekani kuphelela yilokho esikhuluma ngakho. Uma kungenjalo nga ingayekwanga kunikelwa na? Ngoba lokhu phela okhonzayo sebehlanjululwe kanye babengasayikuba novalo ngesono.
What do you mean?
Usho uthini na igama nembeza lapho futhi elikade ukunyushwa ngokufisa futhi uma heza isikhonzi ngendlela kahle phambi kuka Kristu ebona ukuhlishwa kwakhe futhi uzinikelela ukuqoba ku Kristu futhi athi oh Nkosi uNkulunkulu akunolutho kimi okungabuyisaniza kodwa ngencike kuwe wonke
then that holy spirit
ngakho lo moyo ongcwele ungena enhlizweni yomuntu wona kanye umbuzo wesono uqedwe inguna phakade ngokuba zonke isifiso sesono sesisusiwe kuwe ngokuba uma umthetho wawungakwenza lokho leyo mihlatshelo yayingamele ime kodwa ngenxa yokuthi wawungekwenze uKristu wadingeka hafe ukuba siphelelise Bangani ziningi kakhulu izinto ebesingazisho kuloku kuhla ngokuphelela njalo sizama ukukhipha amehlo komunye ukuze sizenze abangcwele kangconywana kunoma benjalo benjalo kodwa kuba sibuke kuphela sithombeni kungumusa kaNkulunkulu kuphela ukuthi izinoke sikho lapha esikhathini ezithize sedlule e-Ohio ngafune izifundo ngendlela enzima nganginomhlangano ezansi e-Ohio futhi ngangihlala ngaphandle ezweni ngenxa yezixuku ngangingakwazi ukuhlala edolobheni Sasikade sidle endaweni yokudlela encane idankade nowethu abancane abathandeka kakhulu futhi begqoke ngokuzotha futhi behlanzekile ngakho konke benjengenenekazi impela basiwetha Kwakuyindawana yasezulwini kudlela endaweni enjalo ikhishi labo lalihlanzekile linakekelekile futhi ngesonto bavala base bebandleni labo
I got a little hungry as go to preach Sunday afternoon.
Ngalaba kancane ngangizoshumayela ngesonto lembama ngase ngiya kweyejelekile encane indawo yokudlela encane nje yaseMelika ukuba ngithole ngingakudla futhi uma ngingena eminyango yini engayizwa ngaphandle komshini wokugembulo wokuqhubeka futhi kwakumi lapho indoda ekuntanga wami okungenzeka ukuthi yayiyindoda eshatelwe nengalo yayo igaxo isifazane idlala umshini wokugembula
Our very law.
Mthetho wethimpelo kuvikeleka kokulunga kwethu kwezinto zethu yayimi lapho iphula into eyifanele ivikele ngoba kukho emthethweni kugembula e-Ohio ukudlala umshini wokugembula. Futhi ngaphenduka ngase ngibuke ngasemuva kwesakhiwo kwakunesixuku sabafana abayinjejane namarekhodi abadala umculo wokuzibinya kulowo mshini edlala linikazi elincane litha libe cishe seminyakeni eyishumi nesishiyagalombili ubudala ehlanzeke kakhulu esiqini sakhe njengosifazane kepha wayemi lapho nengubo yakhe ula phansi ngaphambili Nomunye walabo bavana ebeke izandla zakhe entombazaneni lapho bebekafanele bebekhona futhi babebhema futhi bephuza ngase ngicabanga ho uNkulunkulu ngakumela kanjani na ngase ngibuka ngale ngakwese kudle sami lapho ngizwa omunye enza ukububula okukhulu futhi lapho kwakuhlezo izivazana sekhulile ucishe yabekiseke emashumini ezithupha eminyaka noma eminyaka engamashumi esikhombisa ubudala wayegqoke lezo zimpahla ezindala zenhlaba nje zimaphakathi phezu kwemilenze yakhe nenyama yakhe endala eshabene yayincete encete nje ngakho konke Futhi wayefake lokhu lapho kokupenda utebe nento enkulu okubukhwebezane ngahlanya kobuso bakhe kuphendiwe ekhole iphele zicathilwane amasandali nezinzipho zezinzwane ezibukhwebezane ziphendiwe nezinzipho zeminwe ezibukhwebezane ezipendiwe nezinwele zakhe zikundwe zafishela impela futhi zisongelene futhi zadaywa ngokuluhlaza sasibhakabhaka futhi ngambuka nangalo kwetafula kwakuhlezi indoda amabili edakiwe enye yawo kwakuyisikhali sasehlobo nejazi elikhulu elidala lebi ligqokile kafu zimpunga sizongolo zentanyeni yayo namatevu bonke buso bayo ibhodla futhi iqhubeka base bezicelela uxolo indoda yazicelela kuyena osifazane yase iqale kuhamba yaphuma kanje iya endlini yangasese
I stood there and I said
ngamalapho ngase ngithi inkulunkulu oyibhubhisa ingane yonke into na awukucwilisa ingane ngaphansi komhlaba na ngathi ngabo usara wami omncane noRebeka bazomele bakhule ngaphansi kwente njengaleyo na ngathi ungenza kanjani inkulunkulu ebungcweleni bakho bukhulu ukuthi uke ume ubuke into ethize njalo futhi ungathumeli ukuzamazama komhlaba ukucwilise na futhi ngisame lapho ngilahle wesifazane ngecala ngisenza lokho ngahlehlela muva ngemva komnyango ngeza umoya kankulunkulu uze kimi ngaze ngime emva komnyango ngaze ngibone into engathi zishingishane ngenkathi kwenza njalo embonweni kwakungumhlaba uguquguquka futhi ngize kubabelile okwakukake umhlaba kwakungumusho bomvu ugake umhlaba uma ngisangena emhlabeni ngazibona mina uqobo umfanyana nje ngenze izinto engangingamele ngizenze mhlawumbe kungesikho kanjalo kodwa kwakuyisono futhi sonke isikhathi uma ngenza noma yini ngangibone lelo thunzi elikhulu elimnyama libheka ngasezulwini okungukuthi unkulunkulu ngabe wangibulala ngalowo mzuzu
Then I seem standing between me and God.
Ngase ngibona kumi phakathi kwami noNkulunkulu, kumi lo mhlatshelo ophelele, ngabona yena emele lapho nameva ekhanda lakhe, namathe lenge busweni bakhe. Futhi zonke isikhathi izono zami zaziqala ukuya ngakuNkulunkulu, wayesondela sibambe njengobhambe emotweni, wayengivikele kufeni. Futhi kwathi zonke isikhathi uma ngenza noma yini eyibutha unkulunkulu ngabe wangibulala impela ubungcwele bakhe budinga khona umthetho wakhe udinga khona futhi zonke isikhathi uma ngenza noma yini noma wena wenze noma yini igazi likajesu kristu lisebenza njengobhamba futhi ngabona ukuthi lo musho bovu wawusho lokho ke ukuthi igazi lisalokhu lisawubambile umhlaba futhi ngizamile ngibuka ngasondela eduze naye ngisamqaphela futhi ngangimuzwa ethi baba mthethelela akakwazi akwenzayo futhi ngabuka phansi futhi lapho kuhlezi incwadi futhi ngakunengelozi elekotayo lapho futhi ime ngaseceleni kwakhe kwakuthi njalo uba ngona kwakubhalwa phansi encwadini negama lami lalikuyo ngase ngiyaqonda ukuthi ngelinye ilanga ngilowo musho wekazi wawuyophakanyiswa futhi wakuyomele ngime ebukhweleni bukankulunkulu nempilo yami yokona kodwa ngabone ngomusa wakhe wayenkodle ukwehlulelwa kwami ngaye kuye ngokuzithoba ngaguqa ngamadolo ami futhi ngathi o Jesu wena ndodana kankulunkulu angifanele ukuze ebukhoneni bakho kodwa ungangixolela ngalokho engikwenzile na wathi ndohlangothi lwakhe ngesale sakhe wathatha incwadi endala waselobo ukuthi uxolelwe kuyo wayijikijela ngemuva emva kwakhe nezono zami zasezihambile waseke ngibuka wangiqolozela ngcwebusweni wathi manje ngikuthethelele kodwa ufuna ukumlandla ngecala yena ngase ngeke ngibone ukuthi kwakusho ukuthini ngizaphuma embonweni ngahamba ngaya kuyo sifazane ngathi sawubona wayephuza wangibuka phezulu wayesethi oh hallo ngathi ngingahlala phansi na wathi kukhona ngihambe naye ngathi angikuqondile ngaleyo ndlela nenekazi ngifuna nje ukukhuluma nawo umzuzu wathi ungahlala ngase ngithi nenekazi emizuzwini nje mbalwa edlule ngimi ngale emva kwalowo mnyango ngaqala kumtshela ngenkathi ngisaqala ukubuka izinyembezi zaqala kwehlela ezihlathini zakhe wase ngitshela ngathi nenekazi awuqondile ukwenza lezi zinto uJesu wafa futhi izahlulelo zikaNkulunkulu zibanjwe igazi lakhe awuqondile ukwenza lokhu wasethi qhabo mnumzane wathi ubaba wami weyeyithi kona ebandleni ngakhulisa ekhaya lamakristu umyeni wami nami sasingamalunga aqashayo futhi saphila impilo yobukristu waqala ukungitshela emva kakufa kwakhe wayenamantombazanyana amabili futhi waphambuka nokuthi amantombazane amshiya kanjani futhi walahla impilo yakhe futhi wayecabanga ukuthi anisekho ithemba ngaye Kodwa ngathi Nkulunkulu, yiba nomusa labo wabazi ngaphambili ubabizile wathi ngabo ngumfundisi uBranham ovela lapha ya ezansi na wathi nginguye.
She said, I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said to you,
wathi nginamahloni ngami ukuhlala lapha kanjena. Wathi ucabanga ukuthi izoba khona ithuba lami na? Ngathi uJesu uzivulile izingalo zakhe ulindele wena ukuba uze nenekazi. Nabanye abantu base beqala ukuthathela phezulu ngase ngithi ungaphumela lapha kuleli phansi lendlu kanye nami na. Wathi ngizokwenza mnumzane. Ngamama ngesandla ngathi ucisho lingane nomama wami ngeminyaka. Ngakuqa nami la kwiphansi lendlu na futhi lapho kwiphansi lendlu sanqamula leyo ndawo ngaleyo ntambama yaba ngumhlangano wefashini endala. Nkulunkulu wamsindisa lo wesifazane ngomusa wakhe wagqoka. Waye seze emhlanganweni futhi ngokwazi kwabo uphile impilo yobuKristu kulokhu kuhla. Kwini na? Oh, uNkulunkulu udinga kuphelela, udinga ukuphenduka kwakho, udinga kwethembeka kwakho kuye. Kodwa uyabuka kulokhu kuhla. Akule ndaba wone kangakanani ukuthi kancane noma kakhulu kanjani uzalokhu isoni futhi ungeke ungene nganoma ngayiphi indlela ngepha kwaJesu Kristu umhlatshelo kaNkulunkulu onele konke futhi kuye upheleliswe inguna phakade.
Thank you. It's not nothing you do.
Akucabange nje akuyilutho lenzayo akusiwa amakhaza amasha owaphenyayo akusiye impilo entsha eqalayo ukuvunywa kwephutha lakho nomusa kaNkulunkulu kuwe lokho kukulethe kupheleleni bese ke upheleliswa kuJesu Kristu. Ngiyethemba kulokhu kuhle mngani wami siselapha nje kulezi zikhathi ezikhulu ezibucayi kangaka manje lapho khona izinqumo zifanele zenziwe emva kokuzwa lolu daba. Kungenzeka ukuthi awuzange uze uzwe ngayo phambilini. Kodwa ungeke uphume komunye waleyo minyango ungumuntu ofanayo ongena nguye. Ufanele uphume ungongcono noma ungomubi kakhulu. Futhi sisakwatamisa amakhanda yethu mzuzwana nje ngifuna ube ucabangisise ngamandla amakhulu ngako uthini ngophefulo wakho kulokhu kuhlwa na uJesu Kristu akufela. Wena uthi mfuna uBranham uma ngingakwazi ukuyekela ukubhema, uma ngingakwazi ukuyekela ukuphuza, uma ngingakwazi ukuqondisa lokhu ngizokwenza. Oh, kungeke kwenziwa ngokuyikho, awusoze wakwazi ukukwenza.
Why don't you just come the way you are?
Kungani njengezi ngendlela oyiyo na futhi ngokukholwa hamba uye kulowo mthombo unikeza amanxeba akagelezayo bese ke uthando lusingayo lube ingekithi yakho futhi uyoba yiyo uze ufe.
Why take a substitute?
Kungani uthathe isibambiso na? Kungani uzama ukungena ngebandla lakho na? Kungani uzama ukungena ngoba uyeke ukuphuza noma uyeke ukukhuluma amanga na? Woza ngendlela yokupheleliswa ngoba ngamhlatshelo munye usiphelelise ingulo ephakade labo abangcwelisiwe. Ngingcweliswa kanjani na? Vumani zono zenu bukhoneni begazi likaJesu futhi ukuphila kuvele kulelo gazi kubuyele esikhonzini futhi kungcwelise ezifisweni zezinto zezwe. Ngokuba ngalowo mhlatshelo wenele konke usingcwelisile ngamoya munye sonke sibhaphathizelwe emzimbeni munye.
Now there's no condemnation to them which are
manje akusekho kulahla kulaba abakuKristu uJesu kulaba abangahambi ngenyama kepha ngomoya.
If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for
uma uzama kuhamba ngomoya uthi uzalokhu usenezinganuko zenyama mhlatshelo awukakabi ngokusetshenziswe ngokwenele kuwe kodwa hayi izikhonzo sake zahlanzwa zinazifiso sesono.
That was Calvary.
Leyo kwakuyiKalvari akusiyo indawo yokuthengisa izimbali noma indawana yokwenza lokhu noma lokho. Kwakuyindawo lapho uNkulunkulu nomuntu bebuyisana khona. Kwakuyindawo lapho ukujula nokuphepha kuphelele kwalethwa ebantwini. Ningahamba nami kulokhu kuhlwa mngani wami oyisoni siyeKalvari. Futhi ngokukholwa ubhecelela igazi ephefumulweni wakho uqobo futhi uvumele umoya ongcwele efike bese akungcwelise ngomhlatshelo wakho omkhulu. singakakhuleki ungaphakamisele isandla sakho kuNkulunkulu bese uthi ngiba nomusa kimi nkulunkulu manje sengivuma zonke izono zami kulolu lwesihlanu lwepasika busuku futhi ngingakuthakasela ukuhlushwa kukhulu ukristu angenzela bona manje ngidela yonke intando yami zonke izinhloso zami nayo yonke into ukukulandela kusukela namhlanje kuqhubekele phambili ungasiphakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule mfowethu Branham emkhulekweni lezo isinqumo senhliziyo yami.
Is there any?
Ngabe ukhona omunye kulobu busuku obukhulu sisama isikashanyana nje ngalapha esandleni sami sangakwesokudla ngene kukhona omunye laphaya ngabe unamahloni ngezono zakho na?
Are you ashamed of what you've done?
Unamathoni ngokwenzile na? Mhlaba kulokhu kuhla ufuna amaqhawe futhi unamaqhawe ngokukhuluma ngokwenyama. Ngelinye ilanga ngale eSwitzerland lapho eSwitzerland yayisengcupheni iqembu elincane lamaSwiss lalibuthene ngaphandle emasimini ukuvikela umnotho wawo. Impi enkulu eyayiza eyayinkulu kunabo babeqeqeshwe bonke benemikhondo emikhulu nezivikelo amaswisi ngukho ayengakwenza ngaphandle kokudela babesekelwe phezulu kasentebeni kwaze ke kuba neqhawe laphumela obala kwakumele kube qualifayo futhi uma behlulwe empini babengenalutho ngaphandle kwamasikelo amadala namadwala ezinduku kulwa ngakho ngenkathi impi ezayo ibungeka njengobonde lwesitini ukuba bathathe abakhosikazi abathandekayo amancane babayodlengulwa amantombazana abo amancane ayeyodlengulwa izingane zabo zaziyobulawa amakhanda abo ayeyophihlizwa amakhaya abo ayeyohamba yonke into yayizolahleka. Ngakho ke kwabakhona indoda egambalayo likhondlokala kalulu gambalayo kungu-Arnold von Winkler waphumela ebaleni wayesethi madoda aseSwitzerland namhlanje nginikele impilo yami ngenxa yeSwitzerland. Wathi ngale nje kwale ntaba kunekhaya elincane elimhlophe nginenkosikazi nabantwana abathathu abangilindele kodwa bangeke basaphinde bangibone futhi ngokuba namhlanje nginikele ngempilo yami ngenxa yeSwitzerland. Bathi uzokwenzani Arnold von Winkler na? Wathi ngilandeleni nenze okwedlula konke ukuze emandleni ngokumele nikwenze. Wayesebuka wangamele umbutho waze wathola imikhondo eqatha waze ephakamisele izandla zakhe emoyeni wagijimela kulelo bonde lwezidini lwemikhonto futhi ememeza yenzani indlela yenkululeko yenzani indlela yenkululeko. Imikhondo eyikhulu yakuquka kubamba ukuhlasela kwakhe wajikijela izikelo zakhe emoyeni waseyiqoqela esifubeni sakhe unkomo eyambethelela phansi futhi wafela ngasekugcineni kwaleyo mikhonto. Lawo maswisi amlandela ngezagila nezinduku lokho kubonakaliswa okukhulu kobuqhawe wagquzula lelo butho aze amaswisi abashaya bakhiphela ngaphandle kwezwe futhi abagaze babe nembi kusukelanga lelo langa ukusukela lapho. Sukuma eSwitzerland usho igama lika-Arnold von Winkler uyobona izinyembezi zethu ezihlathini zabo ingani na wazindise izwe labo lelo kwakuyiqhawe elikhulu ngempela akuvamisile ukuthi kungaba nokuqhathaniswa nalo futhi akuzange kwedlulwe kulo mhlaba kodwa kwakuyinto encane eyenzeka ngelinye ilanga lapho isizwe sika-Adamu sama amadimoni amasha engena ezinhlangothini zonke abaprofeti babehlulekile umthetho wehlulekile umhlatshelo wezinkunzi namawundlu wehlulekile imvelo yobuntu yehlulekile yonke into lesizwe sincane sika-Adamu sama sinqotshiwe sedlulwe ngesibalo ngodeveli izinkolelo ezingamanga ukugula izifo kwabakhona oyedwa waphumela obala ezulwini wayesethi ngaleli langa ngizofela isizwe sika-Adamu wafika emhlabeni futhi wenziwe inyama wabuka phansi ngqo lapho kukhona bemikhonto baba umnyama kakhulu. Ukwesaba kumnyama kakhulu kwabo bonke bomuntu kwakungukufa futhi wathatha ukufa wakusondeza esifubeni sakhe futhi eCalvary wakhokha umhlatshelo wasememeza yenzani indlela yenkululeko futhi wamemeza ebandleni lakhe thathani lokho nginishiyele khona igazi lami nomoya wami beze nilwa nganoma yini ninayo.
We can conquer tonight.
Singanqoba kuloku kuhlwa ngaloko mngani ungamxosha devil kuwe sonke sithe sidale sisempilweni yakho singaxoshwa ngegazi nomoya kaKristu futhi ungama uphelele ebukhweneni bakhe uKristu wayenze indlela.
Could you do as much as lift your arm?
Ungakwenza kungako ngokuthi uphakamisele ingalo yakho kuye bese uthi ngithethelele. Unkulunkulu ubusise mfowethu, omunye futhi iba nomusa kimi Nkulunkulu manje ngivuma amaphutha ami.
Is there some lukewarm church?
Ngabe likhona ilunga lebandla lesivivi eliyesentweni malanga onke futhi mhlawumbe lizama ukuba mnene ngilingakwazi kodwa lokho ube wazi ukuthi lolulaka nokungabi nandaba nokuzicabangela wena nemikhuba yakucindezela phansi. Uzongabi nokunqoba na ungafuni ukuhlanzwa kwegazi kulokhu kuhlwa kukho konke lokho na ngokuba isigodzi sake sahlanzwa asisenayo nembeza ungathandi ukuphamisa isandla sakho wena lunga lebandla na nkulunkulu akubusise nenekazi phamisa izandla zakho beze uthi 42 ngikhumbule emkhulekweni nkulunkulu akubusise nenekazi lokho kuhle lokho kungokwempela leyo yinto yangempela kumele uyenze nkulunkulu akubusise emuva lapho mnumzane omunye phakamisa isandla sakho uthi iba nomusa kimi nkulunkulu ngiyazi ngiyabuvuma ubukristu kodwa ngibuphili ngiyaza ngikwenzi futhi enhliziyweni yami ngikho kahle nawe ngifuna ukuba ngomunye wabakhethiweyo bakankulunkulu ngiyazizwela enhliziyweni yami ukuthi ngiyafuna kodwa angingaze ngibeke eceleni imithwalo esindayo engibangela izinkinga kalula futhi ngifuna ukuyibeka eceleni kulokhu kuhlwa futhi ngomusa kankulunkulu ngizokwenza ngikulekele ungaziphakamisa isandla sakho na nkulunkulu akubusise dade omunye futhi kancane nje silindile sisalinde ngokuthula wonke umuntu manje namakale enu ekhotheme emkhulekweni ngokuthula hamishani leli manje kunomthombo ugcwaliswe ngegazi elimungcwele tshanje nga Immanuel lezon zepuruta kapante gwe lake leso salonge mal la zole kala so sa.
Won't you think it over just now?
Ngeke ukucabangisisa manje na ungazama ukugeza uKristu sesandleni sakho ngilanda ukuzama kulokhu kusa ngezikhathi zehora lezithuba nqo kodwa izandla zakhe ziselokhu zinegazi igazi lecala uyazi kwenzekani kuye wanyukela sitsalele iminyaka eminingi kamuva walahlekelwa ngumqondo wakhe wazihlambuzela sizibeni samanzi wafa.
This morning in Switzerland,
kuguse sizelela makhulu ebantu ayenza kuzobuka isehlakalo manje lihlazi sisiphakaphaka ebile iphuma phansi kulowo mgodi omkhulu wamanzi bakwenza minyaka yonke indaba endala basho ukuthi uNkulunkulu wala manzi ukuba hlanze izandla zakhe. Wethu, unendawa ukuthi ubhapathizwe kangaki noma yini ozama ukuyenza akukho kuyohlanza izandla zakho ngaphandle kwegazi likaKristu uNkulunkulu wakwala namanzi aluhlaza sasiphakaphaka emva kweminyaka ey'nkulungwane ezimbili cishe asalokhu esabila uNkulunkulu uyakwala ukulunga kwakho ngeke kuhlanze izono zakho akukho kunye ngaphandle kwegazi likaJesu ucabange manje sizokhuleka umzuzwana nje angazi noma ngingabuza into ethize yini kulokhu kuhlwa ngenkathi eme lapho eholo lokwahlulela likapilato kulokhu kusa wayesethi ukube umbuso wami bungowani lo mhlaba bengingakhuluma nobaba wami futhi masinyane nje ubeyothumela olegiyona abayishumi nambili bezingelosi lapho oyedwa wabo ebengabhubhisa umhlaba bengiyokhuluma naye nolegiyona abayishumi nambili bezingelosi beyovele bebekhona lapha eduze nami wayengakwenza kodwa wama lapho engomneni lothobekile ukuzothatha ukufa kwakho futhi athathe izono zakho. Ungaba nokuboka ngokwenele ngalowo mhletshelo kulokhu kuhlwa nine niwudingayo futhi nidinga izibusiso zikaNkulunkulu beningama ngezinyawo zenu ngalo mkhuleko na? Nini njenge zinyawo zenu nina nifuna kukhunjula kulomkhuleko lithi uNkulunkulu uba nomusa kimi nginecala ngenze izinto kabi futhi manje ngifuna kwemukela ukuxolela kwami kuKristu Jesu.
Will you come to your feet just at this time?
Ndingama ngezinyawo zenu nje kulesi sikhathi na uNkulunkulu kubusise tathe omncane leso sibindi qhubekani nimi lapho. Ngabe ucela ukungitshela ukuthi uphakamise isandla sakho futhi ukhothe ngokwenele ukuba ume ngezinyawo zakho na? Yini kuhle ibangele lake lakwenzela khona na? Wo, kudlala kungaka nebandla, kudlala ngoNkulunkulu. Ihora lisondele masinyane ngelinyela lamalanga ebhomule yathi omlizo shaya khona ngapha ndawona thize. Kwenye yale mishini kaphawodi yayimkhulu kungeke kube khona ngisho ingxenye yomzuzwana kubo kucabange uyobe sekulethi kakhulu ngaleso sikhathi futhi mhlawumbe ngaphambi kwephasika elilandelayo noma kuleli phasika. Ungeme manje uthi uNkulunkulu iba nomusa kimi soni manje sengemukela uKristu ngokuzinikela yena uqobo njengezihlawulelo ngezizono zami nangomusa wakhe nomusa wakhe wodwa ngihlele ubukhoneni bukaNkulunkulu. Ungalivume iphutha lakho na? Lo ufihle izono zakhe angeke aphumelele. Lo uvume izono zakhe unomusa kukuwe ubhekile.
Now blessed Lord, in the appropriated number tonight.
Manje inkosi yethu ebusisiwe esibalweni sifanele kulokhu kuhla ngomemifumulo emithathu ezisolwayo weziliso yethu nabesifazana ababili ngisacabanga nkosi ngeCalvary lapho munye olunye uhlangothi wathi nkosi ngikumbule uma ufike embusweni wakho. Omunye wathi uma unguye ake sibone isimangaliso sethule esiphambanweni futhi uzisindise uqobo. Nomunye wathi uNkulunkulu iba nomusa kini futhi lekhanda lakho lapha elukela ngasohlangothini lwayo lwesekudla yase uthi namusa uyakuba nami eparadesi kodwa wathule komunye ngoba ngaphendukanga. Kuthi Baba uNkulunkulu ngiyakuleka ukuthi lapha mhlawumbe ngizokwethemba ukuthi yibo bobathathu kuphela sekiweni ozizwela ukuthi badinga ukuvuma amaphuthabo kodwa ukuthi beze ngendlela eyenele konke ngendlela yesiphambano bathethelele nkosi futhi babusize. Bami lapha kulokhu kuhla njengoba wabamela ehola lokwahlulela likaPilato njengoba wabamela phakathi kwamazulu nomhlaba ngenkathi ilanga lishona nenyanga yanganikeza kukhanya kwayo live yini le tembele latabuka kusukela phezulu la yophuma phansi.
I pray God that you'll bless them.
Yakuleka uNkulunkulu ukuthi uzobabuzisa uphinde ubanike umusa wakho omningi futhi ubahlanze ngegazi lakho futhi ubapapathize ngamandla akho angcwelisayo emzimbeni endodana yakho uqobo uKristu Jesu bakho balondolozelekelwe isikhathi nephakade. Buzisa banye bezo ukuthi bakahle ukuthi sebevele bahlangabezane nalokhu futhi benza kanjalo ngikhulekela lesi sibusiso kube egameni likaKristu. Amen. Kulungile ngibuzise futhi nina nimeduzane nalabo abasukumile ngikilelani kubo bese nibaxawula omunye bese uthi Nkosi kubusise kulungile ngesandla senhlanganyelo. Manje sizithe ukuba late kancane ezinkonzweni zethu bangakothanda inkosi uJesu phakamise isandla sakho ngiyamangala ngokuthula manje noma ngokuthula nje esingakwazi esikhumbuzweni sakhe ongose ezindaweni zonke lapha kulokhu kuhlwa uma singacula kancane. Ngakuzezansi esiphambanweni lapho umsindisi wami wafa khona ezansi lapho ngakhalela ukuhlanzwa esoneni lapho enhlizweni yami ngesikhathi uhlangane nesidingakalo wabeka izandla zakho kulo lapho enhlizweni yami gazi laphecwa odume egameni lakhe. Asiculeni kancane manje sisakhothamisela amakhanda ethu kuye. Ezansi esiphambanweni lapho umsindisi wami wafa khona ezansi lapho ngakhalela ukuhlanzwa esonweni lapho enhlizweni yami igazi laphecwa udume egameni lakhe Udo megameni lake igameni likugu Udo megameni lake likugu La penzizweni yam igazla pekwa kona O Udo megameni
Not quietly with your heads back.
Lap Jesu yangisindi zafutha ngigcine nengihlanzekile Udo megameni lakhe Udo megameni lakhe nilikuku Udo megameni lakhe nilikuku La penzizweni yam igazla pekwa kona Udo megameni lakhe
Manje nezandla
zenu zehlisiwe amakhanda enu kwateme ngicabangile nje kukhona oshayile imizuzu nene imbalwa edlule futhi wathi kukhona othize ofuna ukukhunjula emkhulekweni ngomzimba yabo abakwazi ukubuya emhlanganweni wangesonto ebusuku ngenkonzo enkulu yokuphiliswa ngihamba ngezinyawo zakho wena ofuna ukukhunjula kulowo mkhuleko manje nje na Sizweni yam igazla pekwa kona Udo megameni lakhe Udo me
How with your heads bound
Manje namakhanda enu ekhotheme
He was wounded for your transgressions bruised for your iniquity
Ngiyazwa lenqezi phambeko zakho wachetshozwa ngobubi bakho kujeziswa kokuthula kwakho kwakuphezu kwakhe futhi ngemivimbo yakhe waphiliswa Udo megameni lakhe
Now blessed Father as we humbly approach
Manje babo busisiwe sisasondela ngokuzithoba esiphambanweni njengamanje lapho umusa neziyawu kwangithola lapho ekhanya kakhulu nenkanyezi yobusa leze misebe yayo ngakimi
These sick are standing in your presence They are believing just now.
Laba bakulayo bemibukhoneni bakho bayakholwa njengamanje ukuthi ngokukholwa babuka lo mhlane owadatshulwa ngale futhi ngemivimbo yakhe saphiliswa.
Most holy father
Babongcwele kakhulu sithi sivuma ukukholwa kwethu sikholwa ukuthi uphilisa imizimba yethu egulayo ekuhlushweni okumele okukhulu esikubonile kwenkosi uJesu Futhi sinikela lona bantu mile umkhuleko ukukholwa owethembisa ukuthi uyosindisa abagulayo futhi thina ndawonye njengobunye bamakholwa akho kulokhu kuhlwa. Wathi labo kubuthene ababili noma abathathu ngiyoba khona kanye nabo futhi sibacelela umusa ukuthi umusa wakho kwangathi manje ungathinta ngaphakathi kujuleni komphefumulo wabo ukuthi yokuthize kuzobambelela phansi kujuleni. Ukuthi bazokwazi ukuthi uKristu lapha futhi ukhulumile nabo wathi twanongo wami ngithathe ngakususa ukugula kwakho ngale Calvary manje phonsa ukukhathazeka kwakho konke kimi ngokuba ngiyakukhathalela futhi kwangathi bangaphilisa konke kuhlakanipha ngokuba sikutshele egameni likaJesu amen futhi bese hlala phansi manje umuntu oseduzane nabo beka izandla zakho phezu kwabo umuntu obekade ebakhulekela ibhayibheli lathi bayakubeka izandla zabo kwabagulayo bayakusinda inkosi ibusise uma ngingaphozisi ngabe ngibuka indoda yayiphiliswe lapho ezinsukwini ezimbalwa ezedlule noma emasentweni edlule ambalwa ebeyizithulu noma ukuthize ezindlebeni na ngiyalibona uthokozela umhlangano kulokhu kuhlwa ngizwa kahle manje na lokho kuhle kuyamangalisa sibuma nje ume ngezinyawo zakho umzuzwana nje angaka bamkhumbulayo lapha na futhi wedlula emqeni womkhuleko namletha phezulu eplatform nenkosi yamphilisa emsindisa ebusize inkosi ngiyabonga mfowethu kubufakazi bakho bekungaba ngamadazini kodwa akamangalisi na manje sifuna ukunibona kusasebusuku kusenesikhathi bese ukuthi ke ngesonto ekuseni kusenesikhathi ngesonto entambama futhi uma ningabuyela inkonzo yokuphiliswa ngesonto ebusuku size sibonane asisukumeni bese sicule iculo lethu lokuphuma hamba negama likajesu hamba negama likajesu twana wokutabuka nowosi Niyakubunika injabulo nentokoma. Phedukani bese nixawulana manje nawo wonke umuntu. Uthathe noma uyaphi. Kamalele ku. Phedukani nixawulana. Olimnandi kangaka themba lo mhlaba nokwethaba kwezo. Kamelele go, limnandi ganga, temba lo mhlaba, no we chaba wezo.
Now look this way.
Manje bugani galapa. Kamalega Jesu siya kotama. Si wasi kulege zinya wene zak Inkosi amakhosi zulwini siyo ikelisa Lapo uhambo lwethu selufeziwe Kamelele koko limnandi kangaka Temba lo mhlaba nokwethaba kwezolo kamelini ku olimnandi kangaka Temba lo mhlaba nokwethaba Kubulani kwaye yakwa Neville ngesaqazwa kweqembu losicula ngabane kuseni WLRP ngehora lesishiya kalolunye ngo nemfoti striker uza kusele imizuzu elishumi nehlanu ingakashayi ihora leshumi yasebekuseni bengimenzela itape nje kulentambama ngovuko futhi manje size siphinde sibonane izibuzizo zenkosi zibe nani sisakhothemisa amakhanda ethu futhi sizocela umngane wami omuhle nongumfowethu ufoti Palma ovela emacon egeorgia uma izokhulula lesi izethameli ngezwi lomkhuleko sisakhuleka futhi Palma